madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa go'doweed khudbadiisa ugu horreysay ee rasmiga ahayd waxa uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka soconaya magaalada New York. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan, waxaana caalamka ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka xagjirka. Hase yeeshee, waxa uusan ka hadlin qalalaasaha ugu ba'an ee xilligan dunida ka jira ee ah kumanaanka qaxootiga ee ka soo barakacaya Myanmar. Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha nagu weliya ayaa khudbadaasi soo dhegeystay warbixintana noga diyaariyey.
Mahadsanid Ibrahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisan ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Ugu horreyn, madaxweyne Trump waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee kasoo qayb galaysa kulankan ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaasi daraaddeedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your country,
maadaama aan ahay madaxweynaha Mareykanka, waxaan mar walba mudnaanta koowaad siinayaa Mareykanka. Sida dhammaantiin oo ah madaxda caalamka aad mudnaanta u siinaysaan, waajibna idinku tahay inaad horumarisaan danaha dalalkiina. Mareykanku waxa uu ahaan doonaa saaxiib u daacada xulufadiisa, laakiin ma dhici karto inaan ku sii soconno heshiisyo aanay dani noogu jirin ama xuquuqdayada lagu duudsinayo. Madaxweyne Donald Trump ayaa si toosa uga hadlay isla markaana soo bandhigay mowqifka maamulkiisa ee ku aadan arrinta nukliyarka Kuuriyada Waqooyi oo ah arrin ay warbaahinta caalamku ka warsugayeen.
Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world.
Dadaalka aan mas-uuliyadda ku dhahneen ee Kuuriyada Waqooyi ugu jirto hanashada nukliyarka iyo gantaalada ridada dheer waxay halis gelinaysaa caalamka oo dhan. Waxaana ayaan dara ah in dalalka qaar ay ganacsi la wadaagaan oo xitaa ay hub ka iibiyaan maamulkaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in Mareykanku aanu ka aamusi doonin tallaabada Kuuriyada Waqooyi, isla markaana haddii ay dantu ku kalifto baabi'in doonaan Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray naanays u dhinaca Twitter-ka ugu bixiyay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ah Rocketman ama ninkii gantaalka ahaa.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
Mareykanku waa dal awood weyn oo dulqaad badan, laakiin haddii lanagu qasbo inaanu difaacno xulifadayada iyo naftayada, waxay taasi nagu kalifaysaa inaan gebi ahaanba burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninka gantaalka ahi waa uu isdilayaa oo isaga ayaa qudha iska jaraya. Arrinta kale ee uu madaxweynaha Mareykanku khudbadiisa ku soo qaatay ayaa ahayd arrinta dalka Iiraan oo uu si toosa ugu eedeeyey inay argagixisada taageerto dadkeedana ay caburiso.
Rather than use its resources to improve Iranian lives, its oil profits go to fund Hezbollah.
Halkii ay dowladda Iiraan u adeegsan lahayd dakhliga ka soo gala shidaalka inay ku horumariso nolosha dadka reer Iiraan, waxay ku maalgelisaa Xisbullah iyo ururada kale argagixisada ah ee dilka u geysta dadka aan waxba galabsan ee carabta ah iyo weliba dalka ay dariska yihiin ee Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska nukliyaarka ee Iiraan.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into.
Heshiiska Iiraan waxa uu ahaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu xumaa ee dhinaca ka rarnaa ee ay dowladda Mareykanku weligeed gasho. Run ahaantii heshiiskan waxa uu wajigabax ku yahay Mareykanka. Sidaan uga jawaabnana waad arki doontaan. Dhinaca kale waxa uu madaxweyne Trump ka hadlay la dagaalanka argagixisada iyo qorshihiisa arrintaasi uga dejisan. Waxaana uu tilmaamay in ay muhiim tahay in maalgelinta laga jaro kooxaha argagixisada ah, dagaalna lala galo fikirka ay aaminsan yihiin, isagoo xusay kulankii uu dhowaan dalka Sacuudiga kula yeeshay madaxda dalalka Islaamka.
I was greatly honored to address the leaders of more than 50 Arab and Muslim nations.
Waxa sharaf weyn ii ahayd inaan kulan la yeesho madaxda in ka badan 50 dal oo carab iyo muslim ah. Waxaan ku heshiinay inaan dhammaanteen ka hortagno argagixisada iyo fikirka xagjirka islaamiga ah ee iyaga dhiirigelinaya. Madaxweyne Donald Trump ayaa maamulkiisa ku ammaanay inay guul ka gaadheen la dagaalanka kooxda ISIS ee Suuriya iyo Ciraaq.
In fact, our country has achieved more against ISIS in the last 8 months than it has in many years.
Dabhaantii dalkayagu waxa uu gaaray guulo aan weligeed la gaarin 8 bilood ee la soo dhaafay, taasi oo ka badan marka la isku daro guulihii la gaaray sanadadii hore oo dhan. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa ka hadlay arrinta Suuriya isagoo sheegay in uu dhiirigelinayo xal u helidda mushkiladda dalkaasi, laakiin waxa uu muujiyey inaan loo dulqaadan doonin adeegsiga hubka kiimikada ah ee maamulka Bashar al-Assad.
We seek the de-escalation of the Syrian conflict and a political solution that honors the will.
Waxaanu raadinaynaa sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan Suuriya isla markaana loo heli lahaa xal siyaasadeed oo tixgelinaya rabitaanka shacabka Suuriya. Laakiin tallaabooyinka uu qaaday maamulka dhagar qabaha ee Bashar al-Assad ee adeegsiga hubka kiimikada ah oo xitaa caruur yaryar lala beegsaday waxay gilgishay damiirka qof kasta oo garaad leh. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa qaramada midoobay waxa uu ku muujiyey siyaasadda xukuumaddiisa ee ku aadan dib u dejinta qaxootiga, waxaana uu xusay in uu dhiirigelinayo in dadka qaxootiga ee imanaya Mareykanka ama dalalka kale lagu caawiyo dalalka ugu dhow waddamadii ay ka soo qaxeen, taasi oo ku tilmaamay mid ka waxtar badan intii Mareykanka la keeni lahaa.
For the cost of resettling one refugee in the United States, we can assist more than 10 in their home region.
Kharashka dib u dejinta loogu sameynayo hal qof oo la keenayo Mareykanka waxaa wax u taraya 10 qof oo lagu qaabilo dalalka ugu dhow dalalka ay dadkaasi ka soo qaxeen. Waxaan taageersanahay go'aamadii isla qaateen dalalka G20 ee hodanka ama isku jira G20 ee isla taladan soo gudbiyay. Ugu dambeyntii madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaanu cuna qabateynta ka qaadi doonin Cuba ilaa iyo inta uu sheegay cadeymo muujinaya la helayo in dalkaasi uu hoggaansamay waxyaabihii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxa uu aad u wareeray madaxweynaha dalka Venezuela Mr. Maduro oo uu ku tilmaamay dictator gaajo ku dilaya ummaddiisa, isagoo tilmaamay in hanaanka hanti wadaagu uu noqday mid fashilmay oo dunida gaajo ku soo kordhiyey.
Warbixintaasi ku saabsanayd khudbaddii madaxweyne Donald Trump uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee ka soconaya magaalada New York waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Waxaad nagala socotaa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Anagoo mar kale idinle caawiso wanaagsan.